Notorious Rivaldo. Small Popper Productions. In the place. Big up Dangles. Big up Nix. Wanna try too much. Ka polisi si wali match. Kuna feels kila team una catch. Wali mgoogle ndo akam search. My G ali enda France. Next up na kuja kachaks. Ali kuja di kwa mgola. Ungeza nini postman part. Bogi ni mbaya. Ukimoku skuta patch. Mpwana die to cuff. Na kwa streets hakuna love. Be gentle kama dove. When it's getting tough. When it's getting tough. Wejua it's getting better. Sijika una understand. Na try ku build a brand. Sijika una understand. Na try ku build a brand. Sijika una understand. Nimekuja tu na plan. Sijika una understand. Na day kuenda Milan. Repost na upige share. Wachache ndo anakea. Tutu mingi zinaendelea. Mini kazi naikelea. One day tutapepea. Kani yako. Weendea. Kwa match na we ni mnisa. Kuna Melissa, pia kuna Lisa. Nkeka beef, na order baga. Sipendi kulipiza, na watiza, na hizi tiza. Lines, fisa. Ukidai, kladi. Fika ndo cha labels, I tried my best for real. Walko wapi liko kwa fence. College girls walko nandai. Na hata skwa nandai. Nyamaza ebu shash. Seti for real na mashash. Nyamaza ebu shash. Sijuika una understand. Na try ku build a brand. Sijuika una understand. Na try ku build a brand. Sijuika una understand. Nimekuja tu na plan. Sijuika una understand. Na day kuenda Milan. Ukirusha pia ntarusha. Dodoma hadi Arusha. Anasav EOT. Wasiumu itanga pusha. Be happy don't be sad. Naisema from my heart. Adai kuhang na mi. Anasema mi ni bad. I told you streets ni hard. Hii ni hip hop. Na ni aji na wa jazz. Ini blessing. Sijakuja tu kukas. Yo. Sijakuja tu kukas. Una try too much. Ka polisia si oli match. Kuna feels kila time una catch. Wali mgoogle ndo akam search. My G ali enda France. Next up na kuja kachaks. Ali kuja di kwa mgola. Ungeza nini postman part.